kuba
buliwe mkula babambi omutima gwange nga kwesiba siba
mukwano wakuba
tambula ndabe sembera ndabe
wakuba
buliwe mkula babambi omutima gwange nga kwesiba siba
mukwano wakuba
tambula ndabe sembera ndabe mukwano kankubuzeko hey alo alo my baby was so tieyo nza magezi kanzikwamu buli we nkulaba baby nganzikwamu ndi wano today ndyawo bwe ntyo ninda mbuno je ngamba ntyono nsalako ngamba ntyono ja olwalero kubanga nkumisinga kubanga nkumisinga baby mukwano
wakuba
buli we nkulaba bambi omutima gwange nga kwesiba siba
mukwano wakuba
tambula ndabe sembera ndabe
wakuba
buli we nkulaba bambi omutima gwange nga kwesiba siba
mukwano wakuba
tambula ndabe sembera ndabe
amazima ntambuda mawanga mangi ngundabalaba ndabakusinga laba yambura da omusayi gwesubasuba obungu gwesubasuba oluusi nesirya laba wamenya da laba yegwe antambuza omusaayi yegwe andeetera okusa yegwe ampumuza emimbe yegwe yegwe
baby I wanna be with you every night and day baby I wanna stay with you every night and day mukwano
wakuba
buli we nkulaba bambi omutima gwange nga kwesiba siba
mukwano wakuba
tambula ndabe sembera ndabe
wakuba
buli we nkulaba bambi omutima gwange nga kwesiba siba
mukwano wakuba
tambula ndabe sembera ndabe
you so amazing you make me smile you make me cry onkisinga teno ngamba mbosaga oh 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 neia weia onzanyisa katemba hey neia weia onzanyisa botyo
amazimu onzanyisa ateno onzenyumirwa abasinga bagamba muno sekusanira katile kankusaliko ne wange nkutware babuso bagambe muno mbasazeyo
wakuba
buli we nkulaba bambi omutima gwange nga kwesiba siba
mukwano wakuba
tambula ndabe sembera ndabe
wakuba
buli we nkulaba bambi omutima gwange nga kwesiba siba
mukwano wakuba
tambula ndabe sembera ndabe
katile kankusaliko ne wange nkutware babuso bagambe muno mbasazeyo
wakuba
buli we nkulaba bambi omutima gwange nga kwesiba siba
mukwano wakuba
tambula ndabe sembera ndabe buli we nkulaba bambi omutima gwange nga kwesiba siba tambula ndabe sembera ndabe